torban dabre godina borana ke sa namon ibatokko olengi jedame tolai tergamu sane dubatan jiratonni bulkeesis kana mane jira matiren namon ra qaba mangau gara namon ke nyege saman himbe gujeru matina gitokko mo ibama hospitala baye kamada qabu kan ciisa baye demulle kan indandenye sreke sa furatan jiru baratan qabame galakki famemmo rakko accittina mudate jiru dubate jira bulchisi godina borana amandura dubatani turan radio sagale america ibsa zani kenani turan mo kan san jedani kani dema me fu banno wali kenu fle inji ferga mamade hamme nyati bi niti jerani turan soratu kopes
ana makana dubiso jir kun elema jarote eleman obolete yidi jarote ana elwe yir dubiso jir edi maf kaban
Idwan kabanif no semu diti kunna mufiyu gogati talle nama kalmi kabuna muma sirer isu otrasoni gije sadile tude de bisani namu kalmi kabka isu wan kabane tumbe no kanuma dufane tumu kalmi ta tumbe adan te nitulle ni adan ma guru ratu ka rabi waktu fi de ta guru ratu kabane
iniraba
nyam jolle raba tanta beta Yo tanam guru ratitana gogaji dan le kalmitani ralle gogaji dan ma qaban qabatalle qabate tinta nama akkan gogaji da kan kama ukuma badiyati kalate tin kalmitan qabta bakin qaban qabatan qabu dufani tinisuma baga adati so jurqabani ida am gar gar dibani yumbe nu gar je sanille ndenu nami qabe warum qamum botum ma kana
e sa qabani
goro ar gurracha badiya ana yelwa yedal
gara kalate yette madan summada kamete
madan summada operatoni edani tin marimanti la sadik ite gara kan kalani tin walto wodan madan akasi mada operatoni sun qaf
e sakalate
ya ban lo mositalum kan ti saban dilama iyum sanar magal so ada ban de na to kocha
iyo le raban anjete jilam ya ban le cise jette
kala yu kalmi ti de gitan ya sadik ti de gitan
Yo kabani de manin sunna makamit na makam kejjo
nam gogaji da ta mu fiyo leggi da dauni ti na makin kalmiti tani yo oline jituni ti nam tirer ki sura rafute tingari u fi ti kratte dente
sa ta gani kabani
guya dar tu ikati ja kan kabani
na makanati jetani tintani
e to anni si hinden na yo injur tu bul chotum gandati chotu manati namigur jiru yu war suni yu war sirkala yu namigur jiru yu war ma
bu chota na ichu na kham
ana eloyu Tunindurale karale ium sanita ufuma sirei ki tukele ya la falle taante. Tega nandurale karale ule taani chakap.
Maan thaye jirani?
Umbe nwaan inni thaye dannu dorsi saa jirani dorsi saa tulla arjineti uwanni nuk ajwineti namina mufirra dungosu di jistu.
Namit aaneen?
Namit aaneen leen kaamuma abuchisa sun kaamuna geenna jirani. Aanu meelwa yu.
Egin narmade mkum kap duwambo waan inni khe jirfa warre buchisi?
Waan tokkalle dar inni tobe yu mkamnu naad abbaani ta ilmu dira sokkoti kap boli ni teine yuku mkabdalkani diya bo.
Namgan nagamit?
Namungar ganna. Idami torba za deti kan. Amale sunira duajire nangari ni juru mde ene. Iguma.
Namu badja.
Eh.
Iso ali nami kaban namagam?
Nam sa det.
Nama kami jar sajar timo na deni jolle mo.
Kuma barata ati ni ti.
Eh.
Kata buluma. Nami arda suni itu agnan sa deti ka kaban. Jolle sa detan ke isa. Birile njar to atumma edani. Ule namu fayyan kai. Salle to gara sa kandiba. Namu alte juni tamale.
Ile malin gala sa fadda. Nami tane du busu juru kuna namu barata kuta sa galiti. Turban da vredu bulu ki ika baniti ni. Kulti nisa tiga tala kisis. Ammat maka ina chumfe namu kanna anje.
Jolle gaga chirumia chuma kabamet. Wajib poli. Jolun borana ana du bulu. Kabamet idame. Ture chanihe sar kitab dani edani nukuratani turani
Teman tata chit
Kanti nayar kol tnakhani nadana
Yen khana chidane yen ule kamit, ane chak kamit
Dali chuma tontomu nadana ni khanwa wuslim naminam dhanu khanam dhita
Amma da kabda madafa gadani fa wan sirramulata
Egi garkachara khanfa akam nadana ni ammuan kangula matale na dukuba Kanti nayar kan nakhani lagat dhita ni nadana
Nam tokmo nam lama nam dhan
Namlaman nada. Jalkabayu ugana wajir polisi nadane kiyaso nami kami darame irratufe milos nabiyusa jira kami polisi laman ikidufe nadane chuk.
Kagodina mo warrana?
Warrana.
Tino polisi ma dubulu kiti?
Ugana polisi tifu kamu polisi khagira.
Ugana polisi yen?
Isa wangiran siya wal dobu dole fulisa nagas yerum masankawa.
agam si tursani baati
guyyaa afur naidanii turan malee artiin duratti ak torbaan lama jiru gubbaa turre wan barumsa irraa ari'amne
dubbulu keessa nama akkamii qaba amma keessan kana
naawwati nam jaa qabame namni lamiin baane namni afuriin ba
kun isaanii lamaan baatan barataa
barataa miti haalleen hojjetumaa waan kan qubu hin qabu waan namni qabam jaa lamiyaatti arraa ta'ee waaqummaan jalaan bisee namni dabramoo nama afurii abraan sunii xoollaa iddaf
akka xoollaa iddabramaan hin beekta
akkan nuun jedhanii warri qaami godinallee ka dhufanii na godin boorana keessaayyuu nam guddaa yaa'ee achillee jedhanii waan jedhan foormeeshiin warrumirra arga
sana warra hayyoo achi geessanii maaliif geessanii jedhan
leenjii geessaniidha leenjii maal akkishee taatiin beeku malee
waan guyyaa gambaraa kan jedhan
leenjii kana ajjidamaa turanii galanii jedhan
kaniin dubluuf maalii mattan
bulchiinsi gaariin akka hujiirnu oolu inni gaafanne kammallee waan akka gati taarifa uummata takkol hin kaane inni gaafanne turree waan kan irratti ammoo qaam mootummaa sun jari warri yookaan abbootii qabeenya kan waa'ee beenziin adda adda gulirkattu wal qabatee achi gulirciisanii waan jiran wanni kun sirraa qabdi inni dubbanne turre ammallee kan himanne ammoo wal yaalchi jiddu jaarsaatiif jiddu mootummaa jiddu qeerroo jirhaanam sirraa'ee jira.
Oo ammi akka jeente dubbeen.
Ammi yaayyuu qajeelte warri godinaan gabbuwee. Koreen qindeessituun gonyee nu gabbuwanii rakkoo ta'e waan jiran ulaalanii furmaati tinuufaanii jira akkanaan jiran nagahee jira.
Ijaan kun dubbulukii qabanii barataa kutaa sagaleeti maqaa kiyyammatti machuun fedhuu jedha torbaan dabre bultii afur hidhameeti dubbiin sun cutuu waan isin gulufte walitti bu'iinsa waraan Itoophiyaatii fi abaa'oon godin sun keessa dhufte sanaaf dhibi kun cuftee dhufee jedha barataa hallee hin galateeffadha bulchiin godin booranaa biiroo poolisiitiif bulchiin keessallee nama argachuu hin dandeenye. Armaan duratti gaazexeessaan keenya Nairoobii Jirgalmoo Daawit bulchaa godina Booranaa haaraa Abguyyoo Galgaloo dubbise. Abguyyoo hojii tan eegee jalqabe torbaan lamaayyuu hin geenne jedha. Akka inni jedhetti namni godina Booranaa keessa leenjii jedhanii erganii iddoo tokko olii taatuun lakkaa ilaallawwan xiyyaa armaan duraa hojjetan irraa dhageetti jedhu kun akkuma namu hubannoo walirraa argatuuf jedhanii leenjisuu jiranii jechuun dubbate.
Kun egaa akka mootummaatti socho'amu godhama jiru walqabatee tasgabbii nagaa dhufuu fi shiraaf sharrii qaamni adda addaa taphees Oromiyaa hedduu keessatti rakkoon kun akka torbalinaan beekama. Abaaboo shanee jedhamee bakka yeroo garaagaraa godinaan keessa akka ture fi Oromiyaa hedduu keessa akka ture mariin garaagaraa irra geggeeffamee akka ture koreen teknika abbootii gadaa waliin dhaabattes hojii kan bal'inaan hojjechaa akka turan hundi kennan beekna. Arga asheega dhufnes isaan walqabatee. Rakkoon bal'aa waan tureef walitti bu'iinsis waan tureef namooti humni muraasi akka malleenjii kan akka seenanii mariin akka oromiyaatti gad bu'ee inni taasifamaa akka turedha. Odeeffannoo amma qabuufi kan hojjetamaa jiru. Leenjii hubannoo waliigalaati. Dargaggeessi keenyas kan hubatee waan isirra eegamtuun sun akka inni qabu hubannoon baay'ee barbaachisaa dha. Iddoon itti kennamus iddoo gidduuwwan leenjii garaagaraatti kennamaa jira. Ijoolleen godin kanas kan kanaan dura argamaa turtes. Amma yeroo dabre deemtes amman leenjii akka galanidha. Asirratti leenjii hubannoo waliigalaa kan kennama jiru.
Mootummaan muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed manii hidhaa manitti dhaananii nam gargalchan akka durii faan waan fedhan keessan nam tolchanii miti jedha. Akka tolchuun waan durii hafee jedha. Humnaa ta'eefuu bulchaa godina Booranaa gaafanneetiin egeree isaanitti hin dachaana. Taarree kanuma soraa lafeeti. Nagaan bulle.